mimi ati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya wasikudanganye, watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Maana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera penzi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali. Pata kipenzi nivumili, kini tema itakuwa netari, tanipa na jali kitenzi nini. Tumetoka mbali, mazoea na usha kwa mauo. Moro wangu mimi unauendesha, funga macho na masikio zipa, usiwasikie, usiwone pia. Uchubua maumivu ya niadhibu, kisa upendo fura yangu kachukua. Unikosa ni adhibu na mimwanadamu siku takosea. Kukwacha sijaribu, wapi nende na mikwako nshajifia. Ilo sifanye kama film, ufanane na team. Ukashindua kujali maumivu yangu. Si ulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini.
Pirana pele,
silipendwa,
tanuna nyerere,
silipendwa,
achangedere, nyumba weke shimaba Eti lazimishe ale kukata Sabuni kicherema
Silipendwa
Mabanda ya sinema
Silipendwa
Kipumba na mlema
Silipendwa
Daimondi na wema
Silipendwa Izo ni zama za kale
Zama za marangu
Sambulo mepepe kale
Aleyo
Magina sogi dogi
Silipendwa
Chaneli analogi
Silipendwa
Ufiza saibogi
Silipendwa
Banda mea nodi
Silipendwa
Unani bipungu pigie umeweka vocha Ulewewe lipe mie umeniona rofa Tena Na madada wenye majina Acheni visa Unaita ukale dina Unakwenda tisa Nyele za kichina
Silipendwa
Ochi za kwa zima
Silipendwa
Sena na beti
Silipendwa
Bashite kwa jima
Silipendwa
Izo ni zama za kama
za zama
Sambulo mapepe kani
Silipendwa
TV kwa jirani
Silipendwa
Adira ifani
Silipendwa
Asari haifani
Silipendwa
Ya nini kunichunguza naishi wapi
Silipendwa
Nala chapate kwa maini ya umakati
Silipendwa
Kuto kunikali ya chini unakamati Oh ya rapi masikini kunize haki Samba mapangala
Silipendwa
Kifanki kajala
Silipendwa
Onyango na nyangala
Silipendwa
Lufufu mkandala
Silipendwa
Nitunguli kisa pesa za mbongo Musimu wa makufuli
Bongo mani yondo
Silipendwa
Sikinde msondo
Silipendwa
Magari ya udongo
Silipendwa
Abu waloi yondo
Silipendwa
Izo ni zama za kale
Nivu maga sana
Sambulo mapepe kale
TV za kichoga
Silipendwa
Wakina manidoyo
Silipendwa
Kina iogo
Silipendwa
Kina tupogo
Silipendwa
Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuongo popo popawa Suena Nitampata wapi
Silipendwa
Suena Wazile nyakati
Silipendwa
Kujifanya mapanga zuna Eti wamepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna marinda Didi amini dada
Silipendwa
Niuno ya echi baba
Silipendwa
Domo chaijaba
Silipendwa
Nichezo ya kibaba baba
Silipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
Silipendwa
Hizi zama zama kufuli siza jakaya
Silipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na Dudubaya
Silipendwa
Fika tunivya madenge baba ubaya
Silipendwa
Wago mchongu Mr. Bini Wapi bambo Wale wasamiaji wa Belini Wase wa hambo Ifiyo kwa pibeja mini Wamamo jambo Wabete na muaporini Mjela jela
Silipendwa
Kidali kongolela
Silipendwa
Maxi na zembwela
Silipendwa
Jumanecha na fela
Silipendwa
Izo ni zama za kale
Zama za zamani
Sambulo mapepe kale
Kama ndadazi nunda
Silipendwa
Kalumanzira ndumba
Silipendwa
Simu za dole gumba
Silipendwa
Johari na kanumba
Silipendwa
Pagante ba mude fok mi lewto Kusi dia kusa moram rek yoko ado Teksi dia pante wolo te en nombo Aksarinyo Mane wendel ma begal ma sama karinyo
Yeah. Fire, fire.
A $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. He say all our friends, friends. Leave me la vida loca. Before me, me my love. Uh-huh.
Yeah, you for there for me.
You for there.
Yeah, shuku sheka, ayashu meka, oh. Yeah, Caroline, save your drama. I don't need it, for a soap opera, oh. Hola, hola, Mr. Lopa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me in your soap opera.
Yeah, you for there for me.
You for there.
Love.